It's 9-6, baby. Call na nikosha. Window faraja yangu usawa huu. Mangina lini tocha. Kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundia manjiletea wewe. Navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo tuende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Kisu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sata wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. When no young baby tight, yeah. Aye, 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 aye. Oh my girl, you're on fire. Moyo ni mwango sito weka wiba ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Walo jaribu kukuhiba, shawafanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiacha na Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wende wife.
Sipenda ni ugo vila for you, I can fight it.
Mama nanweka road
juju.
Nataka tuende town kwa miku. Penzi la kono machanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo tuende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Johnny Betty Betty, yeah. We know young my be tight, yeah. Ay, 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 ay.
Mama nanweka road
juju.
Nataka tuende town
kwa miku.
Penzi la kono machanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo tuende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Yesu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga.
Oh my girl, you're fire. Moyo ni mwangu sito weka wiba ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Walo jaribu kukuhiba, shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Aye.